lesa tamu chinja mwaba fiefio mwaba mwalilinga malumbo no bukata mwaba fiefio mwaba mwaba fiefio mwaba Mwaba fiefio mwaba Mwaba fiefio mwaba Damu chinja Damu chinja Mwaba fiefio mwaba Yawe Mwaba fiefio mwaba Mwaba fiefio mwaba Yawe Mwaba fiefio mwaba Pali vesenge tata Pakatika imwena ine Pali vesenge tata Pali vesenge Pali vesenge tata Pakati kai mwena ine Pali vesenge tata Pali vesenge Pali vesenge tata Pali vesenge Lesa pali vesenge Tata Pakatika imwena ine Pali vesenge Tata Pali vesenge Chachine Pali vesenge Mwaba Yawe Pali vesenge Omuchintele Lwe chabo Chaba Shikulu Moine njikala Pamona vonsi avashila Na vangeli vakwe Vala muimbilapi Katula wamushilo Lesa wesu Muchintelelwe chabo Chava shikulu Emo ine njikala Pamona vonsi avashila Na vangeli vakwe Katula wamu shilo lesa wesu O muchintele lwe chabo Chava shikulu Emo ine njikala Pamona vonsi avashila
Take
vacete che la muce letta, fammi vacete che la manca valore, l'eroine vacete che la be muisci. Vacete che la manca vale, l'eroina c'è, te che la fie, mui scine li han fumù, le sani mue mue ca, c'erani mue. Chete que la ave les animue mueca ni mue mueca ni mue mueca chete que la ave. sechani ni mwenjete que la lesa na imini ame soyani na loresha na Wafilisho mwandi Ufuma kwi Ufuma fye kumfumu Lesa na imini amenzo yandi Na lolesha na kumpili Wafilisho mwandi Ufuma Fieco fumo pantu ni mwe mwe ni mwe mwe ka ni mwe mwe ka chete
Ali wa ma tumwali wa maba yawe mwali wa maba yawe mwali wa maba yawe mwali wa maba yawe umuchishi twa mipela mwetata Mi pela malumbo mwe tata wakumulu Ntwa mi pela malumbo mwe tata wakumulu Ishinarienole chindi kweba yawe Chindi kweva yawe Ishina lienuli Chindi kweva yawe Ishina lienuli Chindi kweva yawe Lesanafu kama Na shishimuna imwe Na fukama Na shishimuna imwe Na mitatakula Na fukama Pankasa she enu Na fukama Panka sashenu Na fukama Na shishimuna imwe Na fukama Na shishimuna imwe Na fukama Pankasa she enu na fukama Pankasa she enu Sanami tatakula Nami tatakula lesa Na fukama Na shishimuna imwe Na shishimuna imwe Na fukama Pankasa she enu Na fukama Pankasa she enu Na fukama Pankasa she eno na fukama Pankasa she eno lesani mwe mwe banja fwilisha tata ni mwe Mabapelo mweo Tata ni mwe Ama kayonse ya fuma kuni mwe Na mishi shimona lesa Dani mwe mwe bapelo mwe o Dani mwe mwe bapele sansa Dani mwe mwe bapelo chisungu Dani mwe Ni muele sae Ni muele sa les afarada bashi palada ma comprende belle capai e le sette cosa frande belle Arada gaba sopra katabala da basha pande kepeli elege dege sopra di lava so chefene mekembene tole prande kepali eleka sofara da basso predele kapande ku chefene to ikele bereto sopra da basha pakande lo sia da bala da ba rababaka soto kopele kepere kepeli Pradese kushe vengra di la parataka Imamu pele sansares Imamu pele umutendele sae Radege sovele mene kusiana namae Ele kapele guagade shevele neme Ege guangadele mene skoperiana me Mentele ke pele sofra da bayande koshalia Meke tore tele bele de bele kosha na mayanderwa Engradile seveve vile kwa Ekenteli amana maronde le brese ke pele kapaile Sokele de boche pele de lua sentele kapaya Mwaba pele sansa ni mwe Umutende onse ufuma kulimwe Amaka yonse afuma kulimwe Lesa weso Kapusu shani mwe Kapusu shani mwe Kapusu shani mwe Mwe wapele sansa Mwebapele sansa Kapusu shani mwe Mwebapele mweo Mweo wa muyaya Lesefeke paradaba lesusheke menenge toriata Mwebapele mweo Ni mwe Mweba pele nsansa Ni mwe Mweba pele nsansa Ni mwe Mweba pele mweo Ni mwe Ni mwe Ni mwe Kapusu shani mwe Mwe bapele nsansa ni mwe Lesa Kapusu shani mwe Mwe bapele nsansa ni mwe Kapusu shani mwe Lesa Mwe bapele nsansa ni mwe Mwe bapele mwe Kapusu shani mwe Mwe bapele nsansa ni 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 mwe capuça chanimé, mo bapele sansanimé, capuça chanimé, mo bapele sansanimé, lesa muli ba kulu. Muli va kulu, sa weso mwachi lempile mwachi lempile lesa mwachi lempile mwele sa weso
Lily.